kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib aan sixintii buuqu ka dhashay ee doorashadii Mareykanka ee 4 sano ka hor, isniintii shalay waxaa dhacday ansixin si deggan oo nidaamsan loo sameeyey, taasi oo lagu ansixiyey in Donald Trump uu ku guuleystay doorashadii 2024, sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da Catherine Gibson. John Thune oo noqday madaxa aqalka senatka ayaa soo dhaweeyey guusha Trump.
Republicans improved our margins in nearly 90% of counties in the United States and grew support with nearly every.
Taageerayaasha jamhuurigu waxay kor u qaadeen dhibcaheena qiyaastii 900 countiyada Mareykanka oo dhan, waxaana kor u kacay qiyaastii in ku dhow dhammaan qowmiyadaha kala duwan. Isbahaysiga jamhuurigu waa mid ballaadhan oo xoog badan, isla markaasna koraya. Hadda waxaa bilowday shaqada bixinta wixii ajendaha noo ahaa, mudana madaxweyne jamhuuriyiintu waxay diyaar u yihiin in horey loo dhaqaaqo. Inkasta oo uu Trump ka guulaystay, haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris waxay gudatay waajibkeedii dastuuriga ahaa ee ahaa inay dusha ka eegto ansixinta natiijada doorashada. Taariikhda Mareykanka keliya 2 madaxweyne ku-xigeen oo kale oo markaa xilka haya ayaa ansixiyey guuldaradoodii. Waxay kala ahaayeen Richard Nixon sannadkii 1916 iyo Al Gore sannadkii 2010. Warbixin ay horay u sii duubtay isniintii shalay ayaa Harris ay hadalkeeda culayska ku saartay muhiimadda ah in si nabada xilka loola kala wareego. Waajibkani waa mid muqadasa, waajib aan ilaalin doono, jacayl aan waddanka u qabo, daacadnimo aan dastuurka u hayo, iyo aaminaad aan ku qabo dadka Mareykanka ah. Casey Burgett waa madaxa barnaamijka Legislative Affairs ee jaamacadda George Washington ayaa sheegay in hannaankani uu yahay dhaqan hogaamiyaasha Mareykanku ay soo lahaayeen iyagoo ixtiraamaya hannaanka dimuqraadiyadda.
This is her role to play, that she's going to carry it out.
Tani waa kaalintii ay ciyaari lahayd oo ah inay hawsha u qabato sidii loogu talagalay. Taasi waxay muujinaysaa ka go'naanta in awoodda si nabada loola kala wareego xitaa haddii uu qofku yahay ka laga guulaystay. Waxay muujinaysaa adeyga iyo ka go'naanta qiyamka. Hase yeeshee, dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in 6 January ee sanadkii 2020 ay tahay inaanan la iloobin. Wakiil Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqaliyada aqalka sanadka.
Far too many individuals have tried to rewrite the history of January 6.
Dad badan baa isku dayay inay dib u qoraan taariikhda 6 January. Waxay isku dayeen inay qariyaan runta wixii dhacay, waxayna matalayaan in wax walba ay hagaag ahaayeen, marmarka qaarna ayba wadaniyad ahayd. Taasi waa been cad. Sanadkii 2020 guddi ka tirsan Kongreeska oo ka koobnaa 7 dimuqraadi iyo 2 jamhuuriya ayaa eedii rabshadihii 6 January dusha ka saaray Donald Trump, kaasi oo ku soo celcelinayay in doorashadii sanadkaasi laysdaba mariyey, arrintaasi oo kicisay taageerayaashiisii kuwaasi oo weeraray aqalka Kongreeska. Hase yeeshee, Trump iyo badi taageerayaashiisa ayaa hawsha guddigaasi ku sheegay mid dhinac u xaglinaysa, waxayna soo jeediyeen in dadkii lagu helay dembiga rabshadihii dhacay ay tahay in la cafiyo. Trump ayaa xilka madaxtinimo mar kale loo dhaarin doonaa 20-ka bishan January. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.